ngihlelina iphumele
Nama tithi ngicela mina ningiye
Ngashonila ngihlelina iphumele
Nama tithi ngicela mina ningiye
Does that mean?